Bedwalk.com.
Chris Joy.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. And we care market too.
This is produced by
Candy Baby.
Game on.
Kolele la panja, vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby. Ah baby. Vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby. Iwe webe ni wanga, iwe bebe ni wanga. Buku buku, uzakari la baby, ngawani mvere la baby. Iwe webe ni wanga, iwe bebe ni wanga. Buku buku, uzakari la baby, ngawani mvere la baby.
Ah baby.
Vela baby, wafuna tisa kakwetila niwe na niho. Jamu zako anifuna tiningale wake Abwele samaluma tino titika ngale banja. But I don't care, ini ni kukonda baby. Cause she can change what I feel. She can be what I want. Iwe niweka oxin, kene ni mapema niyo. Ati just imagine kukuleta muli banja. Ongale wana junior, ngale tate wanziluni. Bashi Chris, ukambele la panja. Vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby.
Ah baby.
Ukambele la panja. Vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby. Iwe webe ni wanga, iwe bebe ni wanga.
Chesu kutalala chibimbi olu ntile shiridi. Olo kunuma kwa wempidi. Niwe na temu wa temu vidi. Ichi temu iko ni tubo bete. Wapuro bude muyo number 3. So I slav if you can't even trust me. Ubili vache you can't even ask me. Maruma siyaza kasila. But if you believe me, suza kalila.
Ukambele la panja. Vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby.
Ah baby.
Ukambele la panja. Vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby. Iwe webe ni wanga, iwe bebe ni wanga. Buku buku, uzakari la baby, ngawani mvere la baby. Iwe webe ni wanga, iwe bebe ni wanga. Buku buku, uzakari la baby, ngawani mvere la baby.
Ah baby.
Kani ya chikondi kulianga ikwanishe. Bantunga wakondana, wavuma kufelana. Ini to love, mama na mulungu aziwa. Bubu, bubu, baka wewe niketene. Dawa iwe ni wanga, hey. Wanga, wanga, wanga. Dawa iwe ni wanga, hey. Wanga, wanga. Hey. Vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby.
Ah baby.
Ukambele la panja. Vini wakamba vantu kuchila kufanga. Uzakari la baby, ndawani kukonda baby. Iwe webe ni wanga, iwe bebe ni wanga. Buku buku, uzakari la baby, ngawani mvere la baby. Iwe webe ni wanga, iwe bebe ni wanga. Buku buku, uzakari.
What is this? Game On exclusive.